kulanti waanu wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha. haddii aan ku bilaabo horyaalka dalka ingiriiska, kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace oo gurigeeda ku ciyaaraysay ayaa waxay doondoonaysay inay hesho xilli ciyaareedkan guusheedii ugu horreysay, waxayna marti gelisay kooxda kubadda cagta ee Southampton. kulankan ayaa imaanaya maalmo un kadib markii shaqada laga eryay macalinkii Crystal Palace Frank Deboer, shaqadana lagu wareejiyey macalinka cusub ee xulka qaranka laylan jiray ee Roy Hodgson. hase yeeshee bedelka macalinku wax badan ma keenin oo guuldarradii Crystal Palace wax guula laguma bedelin. hal iyo eber ayaa Southampton ugu awood sheegatay kooxda Crystal Palace oo gurigeeda ku ciyaaraysay. kooxda kubadda cagta ee Huddersfield Town ayaa gurigeeda waxay ku soo dhaweysay Leicester City, hal iyo hal bareejaha ayayna ku kala tageen Liverpool oo guuldarro ba'an oo xanuun badan ka imaanaysa toddobaadkii hore. taasi oo ay Manchester City kala soo kulantay horyaalka dalka Ingiriiska ayaa garoonka Anfield ku soo dhaweysay kooxda Burnley, ha yeeshee wax badan iskama aanay bedelin oo bareeja ayaa lagu celiyey hal iyo hala. waxaa xusid mudan inuu ciyaarta ka maqnaa ciyaaryahan Saidu Mane oo kulankii Manchester City calamada guduudan loo taagay. ha yeeshee waxaa markii ugu horreysay horyaalka dalka Ingiriiska xilli ciyaareedkan kooxda Liverpool ka soo muuqday ciyaaryahan Philip Coutinho oo xilli ciyaareedka intaanu bilaabin la hadal hayay inuu ku biirayo kooxda Barcelona, hase yeeshee ee Liverpool ku faraadeegtay. hase ahaatee ciyaaryahan Philip Coutinho ayaa qaybta dambe ee ciyaarta laga bedelay oo banaanka kooxdiisu ee ciyaaryahan kale ku soo bedeshay, waxaana sababta bedelkiisa keentay loo aaneynayaa inay tahay dhaawac soo gaaray ciyaaryahanka. si kastoo ay tahaba, Liverpool ciyaartaasi hal dhibic oo bareeja ayay ka qaadatay kooxda kubadda cagta ee Newcastle Unitedna waxay laba iyo hal kaga badisay Stoke City. Watford oo gurigeeda ku ciyaaraysay cashir kubadeed ayaa waxaa u dhigay kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo lix iyo eber ayaa lagaga badiyey. ciyaaryahan Sergio Aguero ayaa dhinac kasta gool ka dhaliyey oo saddex gool ayuu dhaliyey. kooxda Manchester City ayaa waxaad moodaa inay muujinayso awooddeeda kubadeed oo saddex kulan oo ciyaartay waxay ku badisay isu geyn goolasheeda marka la isu geeyo shan iyo toban gool oo aan hal goolna laga dhalinin. West Bromwich Albion eber iyo eber bareeja waxay ku kala tageen kooxda West Ham United, hase yeeshee kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur oo gurigeeda cusub ee Wembley ku ciyaaraysay waxay bareejo la gashay kooxda Swan Asire. ciyaaryahanadii mucjisada ahaa ee weerarada ku wanaagsanaa ee kooxda Tottenham Hotspur ayaan midkoodna u suuragelin inuu wax goola dhaliyo. inkastoo kooxda Tottenham Hotspur ay weeraro isdaba joog ah ku qaaday Swan City, haddana difaaca kooxdaasi iyo weliba goolhayahoodu waxay muujiyeen adkaysi oo way diideen in la jabiyo. haatanna haddii aan jaleeco horyaalka waddanka Spain, kulamo dhowr oo la ciyaaray kii ugu xiisaha badnaa waxa uu dhex marayay kooxaha Atletico Madrid iyo Malaga. kooxda Atletico Madrid ayaa waxa ay ciyaartu socotaba waxay ku badisay hal iyo eber, waxaana goolka u saxiixay ciyaaryahan Antoine Griezmann. Barcelona ayaa iyana badisay oo laba iyo hal waxay kaga badisay Getafe, goolka waa laga horumaray Barcelona, hase yeeshee goolasha labada ah gadaal ayay ka keentay ciyaaryahanka dhawaanta soo iibsatay ee Paulinho ayaa goolka guusha u saxiixay kadib markii kubad qurux badan uu dhexda kaga baasay ciyaaryahan Lionel Messi. Real Betis tirataaleeg waxay kaga badisay Deportivo La Coruña, halka Levante iyo Valenciana ay hal iyo hal bareeja isku lacag dhaceen. horyaalka dalka Talyaaniga saddex kulan ayaa la ciyaaray. Inter Milan laba iyo eber waxay ku qabatay Crotone Fiorentina, laba iyo hal waxay ku dharbaaxday kooxda Bologna Romana, saddex iyo eber Hellas Verona ayay ugu awood sheegatay. maantana horyaalka dalka Ingiriiska kulan adag ayaa waxa uu dhex marayaa kooxaha kubadda cagta ee Chelsea iyo Arsenal. waa London Derby, garoonku waa Stamford Bridge, waxayna Arsenal ka imaanaysaa guuldarrooyin horyaalka dalka Ingiriiska oo afartan kulan la ciyaaray laba kulan oo kamida waa laga soo badiyey, halka Chelsea saddexdii kulan ee ugu dambeysay ay guuleysanaysay. la arki doone Stamford Bridge halka ay guushu aado, inkastoo dad fara badan ay saadaalinayaan in Arsenal barbaaxa kubadeed la gaarsiin doono. dhegeystayaal, xubintii ciyaaruhuna waa naga taatan ee kulan dambe oo madxaadooda la sidaayo. nabadgelyo.